Ebizibu bingi ebirumba obulamu bwange, omuyaga mungi bano nkukole ntya? Ebigambo bingi bye mpulira gye mpita, naye nze tunuulidde oyo Yesu, abalala baaliwo naye nze nonona, si lwa maanyi gange naye olw'ekisa kyo.
Soon.